kata na nikosha kipitaga. Ana shape flani ya kuchoraga. Na kila siku mina mlia rada. Ipo siku atakubali labda. Na kijitusu wakinipazaga. Hakia nani baby nitamarda. Wo-o-o. Huyu dem ni mkali na zijamona wengine. Wo-o-o. Anapiga namba nane. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo nona. Nona. Kama lote. Kama lote. Kama low. 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 Mtoto kama vile kafinyango. Nyangwa. 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 Sipati picha pala kikinyonga. Nyonga, 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 nyonga. Mtoto mkali, sura nzuri. Tena nani maliza na body kali. Eva sonali, na mkubali. Tena jinsa livyo mtamu kama fali. Wow, wow, huyu dem ni mkali na zijamona wengine. Wow, wow, anapiga namba nane. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo nona. Nona. Kama lote. Kama lote. Kama low. 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 Kama low. Acha macho jani. Kama low. Kama low. Zigo kama lote. Zigo kama lote. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo nona. Nona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Jinsa livyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni dondoke. Kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo.